Mebdi's Classic Music. Introducing to you Mebdiza, alongside I, the G's, aka King G2.
Mr. King G2 on the beat.
Vane, ni mwishite mwikofie, mwitu mwena mo sana. Haha, icho chine cho, Mebdizo. Haha, uvwa. Leka tuvalange efetu waite mwa. Twalipita mmasansu na mkupu mwa. Baby njipeka nyapari wa okupu mwa. I am fighting my love, tachi ntino kusomwa. Shungulu kanshizira unchino kunte mwa. Take my patch off, makumba fushangi mwa. Ujiruvali anjele mfano kute mwa. My heart mpum pum pum ente mwa. Yabaishi batu alirimbo tulichimu chichishte mwa. Paka fika tikike fona pinga okute mwa. Twa ite mwa na efe batu pangiro kute mwa. So good love wa mpela kwa chua litumwa.
Efe na kute mwa mayo wanye.
Efe na kute mwa.
Philosophy.
Apo.
Nakuona.
Ii umpela telefoni bomu mayo. Ulankolwe shango unwene kachasu bebe.
Kachasu
na. Nga wafuma po bebe nelwa lilila uku ifwe nango mulwene wampele. Waya pelonze mumenzonde kumona elo umutima wikala.
Ne mwitu mwena mofie, nomushite mwiko. Icho, icho chine cho. Mebdizo. Mfwen. Ya, bambi vatia tukapata na vakade tutamba. Shipikisha flavu ila shupapa kwamba. Epa waishira na likwata ne chilumba. Bali wansi aba na kashini wendumba. Take my heart na ngushafu na petumba. Tika wama na ngifo chukala chinka paka wumba. Windekele shapata fuma kuli kawumba. Kama ilava tushana kuna pebumba. Stand still party in the ozone shkulomba. Efe wanakute mkukule kela kwa alamu pamba. Eh, alamu pamba. Love ni kupasa ine ni kamba. Bane ifuta konga fya mafunde kufunda wantu ababa mufyupo na relationship. Don't kulalwa, don't kulambana. Mebdizo kinjitu pichirisha.
Eto na kutemwa.
Ezo na kutemo
Nekuba kese lefuti inyo kufwa
Kasaina Kasaina
Nekuba kese na panga inyo kufwa
Kalang kasaina
Amam
Bina iwe
King G2 Brandy Mix. It's King G2 Production. 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 Yes.
We
murdered him.
Go G2 on the beat.
Ala valendo mochite mo ikofie. Yeah. Chali lingo kula ite mwana. Atime Bdizo. Na King G2. Na chimbe.
Yeah. This is another KPT failures, you know.
If you young.
Yeah. DJ Vibes, DJ Pirate, DJ Shpwe Shpwe, DJ Divine. Abo penya abo. Yeah. I'm a boss ali. Anko philosophy. Nakuona. I see you.
Zedwap.com.